Ekibiina ekitaba bannamakolero mu ggwanga ekyayagala Manufacturers Association kyagala gavumenti eve ku kirowoozo eky'okwongeza omusolo ogwa petroli ne dizero nga gwongerwako siringi 200 ku buli liita mu musolo gwa excise duty nga kigamba nti kyakosa ebyenfuna by'eggwanga naddala okuddukanya bizinensi n'amakolero. John Jett Tusabe ng'ono nno mmemba ku kakiiko akavunaanyizibwa ku byenfuna ne bya bizinensi mu kibiina kya Uganda Manufacturers Association ategeeza nti amawanga agamu go gasazeewo okukendeeza ku bbeeyi y'amafuta olw'okendeeza engeri gye gagenda okukosebwamu olutalo lugenda mu maaso mu Irani n'ekyennyamiza nti ate yo Uganda eyagala kwongeza musolo. Bino okubituukako abaddukanya Uganda Manufacturers Association babadde balabiseeko mu kakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku by'ensimbi okwanja ebirowoozo byabwe ku misolo gavumenti gy'erowooza okuleeta mwaka gw'ebyensimbi ogujja ogutandika omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Tusaba ategeezezza nti singa gavumenti esigazaawo omusolo guno kigenda kuvaako bbeeyi y'ebintu n'obuweereza okupaaluuka, olwo nno kikose n'abaddukanya bizinensi kubanga ensimbi ezineetagisa okuddukanya bizinensi zigenda kubeera waggulu.